nimeshuka with the band. Ni jina fane, na niko fiti mse. Shadai mgenge,
kitu true yani.
Krizo mseya, shibuka. Pika mabu. Sema JF no babake. Niko fine, that's why Mew come slow. Madem wana cheki swag, wana drop low. Talk trash label yangu wanga niko fiti. That's why naimba kama ndege juu ya miti. Watu wana nipenda suta dhani mini sweet. Waku blacky bado wako juu ya meeting. Sema sema boss, nisha choka. So nafunga vast J, funny niko busy.
Maneno mingi sipendelei.
Hita nitajenga na mikono tutarusha. We knock them hard, we kill it, shall die.
Cheka. Wakibonga mina fanya inabidi ona teta. Wakisema sema zao mina baki na cheka. Wakibonga mina fanya inabidi ona teta. Wakisema sema zao mina baki na cheka. Ha, ha.
JF bada dandem. Krizo mzea bada dandem. Shadae bada dandem. Auto Mavin Music we bada dandem. Maneno mingi sipendelei.
Choke.